mwandu pinyi to biro lala poye nono mwandu gi moche ne biro rumo ne uru pinyo banu kendo no dongunda wamani yesu wadhi dala malo dala molo sini jogo mose loyo lwen kanyo kuyo kata to onge ne uru pinyi to biro lala poye nono mwandu gi moche ne biro rumo ne uru pinyo banu kendo no dongunda wamani yesu wadhi dala malo dala molo sini jogo mose loyo lwen kanyo kuyo kata to onge Jerusalem ne dala mando singi wana donji kawawero wende jomo loncho kuyo onge chandro pende onge wana dagiru dhoka wapake nyaka chimu wana weru wene musa ginya rombo kawaluro kongong marnyasai osimbewa torito wa Jerusalem ne dala mando singi wana donji kawawero wende jomo loncho Kuyo onge, chandro pende onge Wana dagiru dhoka wapake nyaka chimu Wana weru wene musa Ginya rombo, kawaluro kongong marnyasai Osimbewa, toritowa Bendo ni wase winjo wach maberni Kristo podorie yobane emsalaba Ngan wach kawono mono iyo ngima Geno nitie ni jogo mose ye kwame Jini chungu, gini chungu, manyaka chungu Kata kawono podwe na kericho Kata obendo ni wase winjo wach maberni Kristo podorie yobane emsalaba Kawono mwanda iyo ngima Geno nitie Mejoko mose ye kwame Jini chungu Gini chungu Manyaka chungu Jerusalem Ndala manda singe wana donji Kawawero wende jomo loncho Kuyo onge Chandro kwende onge Wana dagiru dhoka wapake nyaka chungu Wana weru wende musa Ginya rombo Kawaluro kondo Osimbewa, toritowa Jerusalem na dala mando singe wana donji Kawawero wende jomo loncho Kuyo onge, chango kwende onge Wana dagiru dhoka wapake nyaka chimu Wana weru wende musa Ginya rombo, kawaluro kondo marnyasai Osimbewa, toritowa Jerusalem na dala mando singe wana donji Kawawero wende jomo loncho Kuyo onge, chango kwende onge Wana dagiru dhoka wapake nyaka chimu Wana weru wende musa Ginya rombo, kawaluro kondo marnyasai Osimbewa, toritowa Jerusalem na dala mando singe wana donji Kawawero wende jomo loncho Kuyo onge, chango kwende onge Wana dagiru dhoka wapake nyaka chimu Wana weru wende musa Ginya rombo, kawaluro kondo marnyasai Osimbewa, toritowa